yield to dumb. Kale walisema maisha yana ramani, na hiyo ndo sababu upaswi kosa imani. Kamwe chunga usipotele mtani, usije ukajutia wakati ushapotea zamani. I see you spazzing out, nowadays everyone chasing clout. You be too loud about how you been playing your life around. Usiweka wale ambao kumbo na kuwa ndo gonjwa lao, wanasa sukari yao, drugs na kuwa kadawa zao. Mama alisema mwanangu kuwa yaone, le manifestations dalili ya mvua matone. Maisha ka sinema kuelewa sinzuka some. Unaishi fuata watu kianguka unaweza usipone. Gotta move on, switching on levels, it's a marathon. You don't have to settle, play like LeBron, become on your mantle. Life is a beat, don't hate or be gentle. It's shit level, praying for cash. Maisha ni kero, must get lost cause of peer pressure. Been struggling my course, but you got potential. So kale walisema maisha yana ramani, na hiyo ndo sababu upaswi kosa imani. Kamwe chunga usipotele mtani, usije ukajutia wakati ushapotea zamani.
Ni sukari nugiryoha, menya ko yaboza amenyo. Chakenje menya inzira unyura, ejo utazisanga watanye. Isukari nugiryoha, menya ko yaboza amenyo. Chakenje menya inzira unyura, ejo utazisanga watanye. Urasamaye urarangaye, nawe nuzi icyo ushaka, uri mu byangwe watwitse. Urashaka kwemeza naka, nuzi yujya nuzi yuva. Drug nibyo ibyo ushaka, ese urabizi life kinisha. Anytime ko wapfa, ubona kenshi cyane aho ugenda unyura. Imba ku mihanda upfa gufata, ibikoresho nugira umupaka. Imana niyo yonyine yagukiza.
Kale walisema maisha yana ramani, na hiyo ndo sababu upaswi kosa imani. Kamwe chunga usipotele mtani, usije ukajutia wakati ushapotea zamani. I see you spazzing out, nowadays everyone chasing clout. You be too loud about how you been playing your life around. Usiweka wale mbao kumbo na kuwa ndo gonjwa lao, anasa sukari yao, drugs na kuwa kadawa zao.
Isukari nugiryoha, menya ko yaboza amenyo. Chakenje menya inzira unyura, ejo utazisanga watanye.